Rabbit, kaka sungura. Sape, the last king of. Okay. Bad times ukuja, na believe me, bila warning. So najipanga for the weather, jua tour ya jioni. Wanashanga vile niko calm, levy na staga, but on a tight rope. Comments kwa wall, mali na perform, wana die mini mdob. Wakizidi kuongea chafu, waambia swallow soap. Streets is talking, wana believe in corridors. Leo so much love, kesho wakufahamu. Horrible, but I guess nika relationships. Mupatana na exes, tukiwa na wise, tukienda ma ZZZ. Nina pili ya upunk, but ghetto kama wana linda. Awa mini spider webs ikishikana zineza funga simba. Na wakonfiscate, awa bado najikomplicate. Na keep it simpler. Bado wananita kwa ofisi, wananistudy awa madini. Pepa yangu inamakiwa kwa klabu, asana kispin. Present teacher, the Swahili Shakespeare. Ati ni ukate, doa auction recording zangu na desk pair. Little things ufresh your tiny minds. Talk why picky rice. So you boy him nice. Mic check, 1, 2, 1, 2. Testing. Nilikosa kicks na snare. Misfortunes ni blessings. Ata wakini kazia. Na uzo kwa streets ka drugs taboo. Fake friends bado wanitikia. Wale real wana argue. Nikiwa east ni leta ya tano. West E ni W. Present teacher, the Swahili Shakespeare. Ata talks inaendelea, vile nafanyo ke kando ya monument ya Tom Mboya. Hapo hapo Mr. Price, tumongia na Praise O, aliniambia 2 more albums, nikishazitoa. Yeah, Rabbit ana rule animal kingdom, si siri. Apart from mistari, natema vitu fishi, veni, vidi, vishi. Ati swag ni kubakisha food, ndio itupwe kwa taka. Fala, situ kipia na kiu brother. Uzuri love ni virus. Ineza wai mseote, kaka sungura laundry tunablichu kabila na ufala. Nitumia jikau topics. Present teacher, the Swahili Shakespeare. Nipoa kubuild bridges, than niunde ukuta. No dumping, takataka bado utupwa. Uzuri goda kwa timi yangu, ujacheki scoring. Yeah, nilifunzo kulala na one eye open. Pasta na lay hands kwa kichwa yako, hoping. Utawacha robbing, usaidia city ka Batman na robbing. Iyo third Sunday zaituni ya kaza. Asante Mungu. Grandma me live tena agi. Mishana wanguvu. Camp to you na walucho. But you win some, na upoteze pale. Mtoi wa anto unye, na wala Ray Mwangali. Moment of silence. Present teacher, the Swahili Shakespeare. Make sure mouth yako ni sharp ka dagger, na heart ni soft ka tofu. Wape hizo ma thank you, whatever they taught you. Iwe kubwa ka atlas, au small too. Mafanzu wangu, mua kumbosha, I love you. But who ceases to be a friend? Wejua was never one. Kila kitu wana urembo wake, si kila mtu atayona. Kula junk daily, haimaanishi utanona. Maneno ikisha toka kinywani hawezi ifuata, hata na farasi faster. Bila nari na wawasha, si teli wananaswa, aswa na wabat wakiwatasa. Present teacher, the Swahili Shakespeare.